mfezi.
Emuteyo phuma manje bazishuwe ihlazini mfezi.
Haw. Tsangane sebuya.
Ehlona. Intsangiyami. Intsangiyami. Intsangiyami ubani othathi intsangiyami. 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 Intsangiyami ubani othathi intsangiyami. Nitukhetha uyebo othathi intsangiyami. Nitukhetha uyebo othathi intsangiyami. Nitukhetha uyebo othathi intsangiyami. Ngenu yangqalela mina ngifuna intsangiyami. Uthula spitha mawuthi okhetha ngiyakubukushaya noda. Lalela phela khehla kumadizi ngiphenduka ubhaka. Pin cake kachi pichang. Nqoma Jackie Chan bona ividiyo yakho ku YouTube usufendinja namafans akho sengijoyinile warephela inyongo usangadliwa kumabhehle ngiqhathelwa gogo ibeat emnandi iyaphabasa ngidlala kumgongo ngizokudla ungabuye masimpeja neskimbaza bhongo uyakhumbula usungqikile ngiphume egroupini yakho nginaka ngo 16 abakhathela amaphantsha abathiwe amaqakala ephara ngifihla ulepha into efashilwe abalekela ificha ubuzokaka ngikudise edragin yabhora mjini bagizwa ibeat ngibhonga mina nacross azintsha khitha simple word, kisama ngizonquma mina dala wangivuma mkhaba wenja ngizokwenzela umkhobo njengamanje funerari insangiyami 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 ubani othathi insangiyami 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 ubani othathi insangiyami nitukhetha uyebo othathi insangiyami nitukhetha uyebo othathi insangiyami nitukhetha uyebo othathi insangiyami ngenu yangijwayela mina ngifuna insangiyami imbeqo imbeqo cingayo ikwere kwere women amen unamasimbi ntaxantaxa siphuku phuku yazi uyangicika sele sele khe kusungiphendule wena ungisabiso kwepusi kwenzela manga kwamanje ubone kudlalwa amafilimu banongavuma ukhetha umrepho mungamafinyile I'm sorry to say ukusho lento bazivari nangishuthela ividiyo nobra wakho nishaya indlwabo ungarespondi uzolimali uzopresa ibhathini bese ngiyakubaqaza mfana wami uzovuka edastini ngikufaka ubhastini nokufacebook ngikushaye ngosini bathi ngiyadelela ngithi nami bengihlale ebhithini kuzala ugabisini izolo ngikwenzela isibonelo ikhetha wekh isibhodile ngenzela imlindelo uyaphethe uyabosa unjalo uthanda nomhlobholo nobuse ngathi igangbuzi lento efana nembongolo insangiyami 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 ubani othathi insangiyami 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 ubani othathi insangiyami nitukhetha uyebo othathi insangiyami nitukhetha uyebo othathi insangiyami nitukhetha uyebo othathi insangiyami ngenu yangijwayela mina ngifuna insangiyami
Tsangiyami
yayifuna ngempela
Tsangiyami
qaleka
Tsangiyami Tsangiyami
yakutshela uzoyibuyisa
Tsangiyami
bazwa ngigila mfana
Tsangiyami
ukhetha ifara
Tsangiyami